like a man.
Eugene niko top
Iron Boy. Nasty Pino Sari nyima si harikwa.
Ndiyo we, njuo kwa mayoni.
Baby nyima si harikwa.
Tupike picture ama ke.
Ora piti mandaleri nyikwa.
Ndiyo we, njuo kwa mayoni.
Eri disuri tuane rinyikwa. Nasty Pino TV your music. Tunapendana
mami.
Ngenra nyirai kwinyaru batasi. Nyari lolu nyisungira ikinyaru leisi. Oyo kenye mchumba kumbe nye matunda nye nyama banana. Lady kadabade nye bolo dadade nye koma drinitro. Yale ibandra mayara. Andisi agoti paka madri ayura. Nyalo sire tisa zangwari makera. Mata tidoliari miko nyarusi. Nye mumari mati nye matari upari. Bako bubako tibani tinyetro. Perio sabako sebani nyetro. Nile mahu. Nyalo tema kwiti kwiti. Kwiti kwiti nye muma kolu nyetro. Tomalo tenye kwiti kwiti. Kwiti kwiti nye muma kolu nyetro. My baby my boo.
Ora simani unja unja kumbe alia ninjo.
My baby my boo. Sari nyima si harikwa.
Ndiyo we, njuo kwa mayoni.
Baby nyima si harikwa.
Tupike picture ama ke.
Ora piti mandale rinyikwa.
Ndiyo we, njuo kwa mayoni.
Eri disuri tuane rinyikwa.
Tunapenda na mami.
Disi rute bibi. Endre pelere pelere, redri sonyami di. Ingwe dimini, hale maji nyimani pie. Ovarinya pie. Mami kobe chiriri.
Nyera na inga bakolu nyetro. Nyera na inga bakati nyetro. Nyera na inga bakolu nyetro. Bakati nyetro. Nyera na inga bakolu nyetro.
Saga, saga, saga.
I'm gonna follow you border to border. Border to border to border. I'm gonna follow you border to border. Border to border. Border to border.
Come closer, come closer. Come closer, come closer.
Come closer, come closer, hey, come closer, come closer. Sari nyima si harikwa.
Ndiyo we, njuo kwa mayoni.
Baby nyima si harikwa.
Tupike picture ama ke.
Ora piti mandaleri nyikwa.
Ndiyo we, njuo kwa mayoni.
Eri disuri tuane rinyikwa.
Napenda na mami.
Silingi ni city cash, cash plus plus. Mavazi ndiyo world trust, first class.
Dunia sakwi rust, faster you crash.
Mwenye nguvu mpishe mpishe rasta.
Nimepata nguvu, mchele ndani kuku. Pilipili na supu, watizame nguvu.
Karas kama siubi kumbi ole mandro.
Baby ole mandro.
Karasimani unja unja kumbi alia nindro.
Karas kama siubi kumbi ole mandro.
Orasi mani unja unja kumbe alia nindro.
Aye, ni Island Body Day. Zaka mani day, Nasty Bino Day.
Baby Bino Panda Beats.
Aye,
aye. Random Records.
Nya I, Zagaman.
Yeah, a pick up boy there. Frost K, pick up yourself man.
Drum, 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 drum.